Itangiriro igice cya 20. Umwami w'i Gerari acyura Sara, Imana imutegeka kumusubiza Aburahamu. Aburahamu avayo agenda yerekeje i Negebu, atura hagati y'i Kadeshi n'Ishuri, asuhukira i Gerari. Aburahamu avuga Sara umugore we ati, "Ni mushiki wanjye." Abimeleki umwami w'i Gerari atumira Sara aramujyana. Maze Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi nijoro iramubwira iti, "Umeze nk'intumbi ku bwa wa mugore wenze kuko afite umugabo." Ariko Abimeleki yari ataramwegera arayibaza ati, "Mwami, wakwica ishyanga nubwo rikiranuka?" Ubwe si we wavuze ati, "Ni mushiki wanjye." N'umugore nawe ubwe ntiyavuze ati, "Ni musaza wanjye." Icyo nkoze icyo ngikoze mfite umutima ukiranutse n'amaboko atanduye. Imana imusubiriza mu nzozi iti, "Koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho. Nicyo cyatumye ntagukundira kumukoraho. Noneho subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi azagusabira ukarama. Ariko nutamumusubiza, umenye yuko utazabura gupfana n'abawe bose." Abimeleki azinduka kare kare, ahamagaza abagaragu be bose, abatekerereza ibyo byose, baratinya cyane. Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, "Watugize ibiki? Nagucumuyeho iki cyatumye unshyiraho jyewe n'ubwami bwanjye icyaha gikomeye? Wankoreye ibidakwiye gukorwa." Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati, "Wabonye iki cyagukoresheje ibyo?" Aburahamu aramusubiza ati, "Nuko nibwiraga ntashidikanya yuko aha hantu nta kubaha Imana guhari, kandi nanjye narinzi ko bazanyica bamora umugore wanjye. Erega ni mushiki wanjye, ni mwene data ariko si mwene mama, kandi koko naramurongoye. Kandi ubwo Imana yankuraga mu nzu ya data ikanzerereza, naramubwiye nti, iyo niyo neza uzajya ungirira, aho tuzajya tugera hose ujye uvuga yuko ndi musaza wawe." Abimeleki azana intama n'inka n'abagaragu n'abaja abiha Aburahamu, amusubiza na Sara umugore we. Abimeleki aramubwira ati, "Igihugu cyanjye kiri imbere yawe, utura aho uzashaka hose." Abwira na Sara ati, "Dore mpaye musaza wawe ibice by'ifeza 1000, nibyo bizaba ibyo gukinga mu maso yabo muri kumwe bose, ngukuyeho umugayo imbere ya bose." Aburahamu asaba Imana, ikiza Abimeleki n'umugore we n'abaja be barabyara. Kuko Uwiteka yari yazibye inda zabo mu rugo rw'Abimeleki bose, abahora Sara umugore wa Aburahamu.